Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili dambe to ogi jenga fanu hala Mamadou Samassi ko jam nyali sakrabe heribe. Ko radio leri Senegal Bassir Djumaa Faye darni koyde le Mali do beta ko guldo dawol ben leruji sede fanda magullo woni beddu sembinde gondido hakunde ledde didde. Le odo wattu kubbu fudde na jalta do terde yimbe le hewbe do gotorem be mbaji ki jamara nde le journal meden. Bangal ndambaraji ngaretedi le nimuji di be ministre jande leedi ndi o fi dabreji kala mo juude mum nanga e le mbasu yidan e yimbe cyber criminalité di ngon sembe ko burja an hande ben kikiri alkamsari chapatati me 2024 bismillah sakrabe. Horoje kaso leedi Senegal Bassirou Diomaye Faye wari bamako do alkamsari hande wadde leruji sede dawul arandewul mako tiagal futgol golle mako jande didi avril fanda mudun woni sembinde golidal e gondal ben hakunde leede didde tiagal mali ben kanaki Senegal fangi burki fanga burkina ele ben ko holita hejo golle lamorde Senegal imira dakilu mayga wonko hebane kede fastango Oumar Wagalou.
Kanko president leydi Senegal ndi Bassirou Diomaye Faye o yottiki bamako do colonel Assimi Goita lamido leydi ndi nyalom hande kanyi yeso jabbitimo ton beedo president ngabe didon be jidi tiagal mudum do jokku president Assimi Goita kanyi fayoto jokku be mo kanko president leydi Senegal ndi en du en jidi halaji di wala fu ko yeltili hen tafen ka gollobe battibe president o kolliti wiide yogay halaji di fu waran yo wade do jago hakkunde leydi Mali kanyi e leydi Senegal tiagal mudum do be kalan ko leedel den bi njal tan e fedde sediya wonde on wonde wadde gol do garol wakkan leedi Senegal de holliti wiidan haaja dabaji layaji mudde iwra leedi malindi be kolliti wiid leeyaji mabbe di temedere fatan chapade jegom e di fu leedi malindi iwata diro kabaruji be dokkidul le noga e go lewru me jabbe nondu wakkande ministre kuminido kabaru demal kany e dabaji leedi Senegal di wonno e wadde ton yambereji muden kanko docteur Mabouba Diagne holliti wiid o jouti sanne ko dabaji iwrata leedi malindi ko tiagal mudum president leedi Senegal di yahan leedi Burkina Faso ndi leedi wondi kasen gondi le IAS micitede di tiagal ko wotna Bassirou Diomaye Faye o yehi leedi Mauritanie Gambi Kodowar kanye la Guinée
ngoldo dawul horojo leedi Senegal le Mali yu jaddi mojjere monde wonande leede didde no holtiri docteur ngulu jara jangino lugoto do ben andanu sanne kabaru gulidal hakunde leede beedi wiide dum sembina jaati gulidal bangal jagu e leede didde ben tande hore sanne kabaru leedi Mali e leccagal leedi ndi den no kan holti kanko dunke kabaru gulidal hakunde leede holti wiide kananke leedi Senegal na baw jaati mun tande hore gul ben dewrintilal hakunde leede AES e CDAO kedana imrana ki ko hanni imrana ki lu mayga e du fastango Ousseyne Cissé.
Ça permet des hésitants
dun wallan de leede didi le teddin gol gollondirde mabbe hore be leedi Mali ana gollira do lanaaji Senegal daroto sanne dun wadan Senegal e Mali fu keban hen nafa e arsugu bangal gollondirgol mabbe e jooda haalaaji o horejo keso non amo darti dun sala amo waylita hakkileji mabbe le gollondirde CDAO e Kaural Afrika noddirteedo Union Africaine bangal leedi e politikiiji e leedi e kabaruuji jawdi jonka amo waawi hettinaade amo waawi dun so amo jogi arsuku hawrinde de leede ka dun tiidan sabi leede AES bami anniya yarde yeso be bami dun anniya wiide be jaarata tiagal kati
de ne plus faire un retour
sakal tout hak laaj mo du kabar banga be am Facebook en dut X dun Twitter kido imuji chakde hinade an wundi ben battade ministre jande men dalike kala jugu anya wadde numberaji den no hulti do le communique kenyan den hultama wiide kala mo juude mo nanga e le mbasu hokete men golidal mani ngal habbo ande kesse do woni cyber criminalité do hulti do hulta le communique o mistin wiide imuji def kay futan altinere warone 30 juin fahande le kabruji di ben wattu kubo latike sababu pujje na jalta du terde himbe hewbe denno de do pujje men sato na ben le ben bala bala himbe na do ben koyde ma juude denno yalla itudo dido dido kusami dum woni kubu kambe do tan holti wiide hana fe neddo ngasa dido nukuidi son dum be don satudi kanko Halima Yatara on ko bangal mudu ketan fostango Oumar Wagalou e Alice. Thank you.
wakkati jaa tawi ɗum puƴa boɗeeje jaltata e terɗe joomum ko ɓuri heewde fuu yo sukaaɓe ɗum ɓuri tampinde ñalawma hannden oo noon seediiɓe heewɓe kollitiri wiide
yeeso anngu fuu puƴe saabi wulaarnde si cafaaje fuu komi waɗay walaa toon ngaa walaa fuu ko nafi sukaaɓe ana tampi sanne calɗi maɓɓe ɗe fuu yoɓe puƴe eɗum ñaaña ɓe du sanne nde suudu mbaalan jamma fuu kinaa mi watta kuudru sukaaɓe somi yaha mi leloyo
ɗeeɗo puƴe ɓe mbi sara suko hana ŋaasude wiide ittan sabi de so hay bey tan ɗum ɓeyda ñanginde puƴe ɗe docteur Saka Fomba andan ɗo kabaru oɗo ñawno worri hollitiide wakkati fuu ɓeeɗo sukaaɓe ana kaani lootede ndiyam ɓuɗɗam na ɓoosire
eɓe mbaawi nawtoraade pomatiiji ɗi yettintaaɓe torda ɓe immoɓe jotto suud dogotoroore ɓe njiiɗa e dogotoro andanɗo kabaruji ɓiliɗi e ñaw calɗi sabi ɗeeɗo puƴe jaltuuji e calɗi yimɓe so a ñaañi so ɗum fusi ana waawi laataraade laawol ngol tuundi waawi naatirde calɗi neɗɗo ɗum ne sakite muɗum ana waawi laataade huunde tiiɗunde sanne
andanɓe kabaru oɗo ñaw mbi sukaaɓe ana kaninaɓe dogotoro toon safariiji ɗi keɓete ko yaawi
tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
to ñafuge toli laamu tumtu holtan wiide jon e kaɓoɗe ɓe anditaka mbiyen bonni bakke ɗiɗo ɓo latto sababu yimɓe ñafuge yaa mbeen ngalluji keddiɗe ɗe ndenno ɗum waɗɗi jamma alarbare ƴaɓɓine nde bonanda o laatiki sababu mbeen yettade fa le galle goto ɗo suka mbeen barmi daaba jon galle o ɗon mbeen waati faande le kawriji mbiyen waajuji ana yirwi sanne dow réseau sos ngaji ɗiɗo wattuji ɗi e dulla wiide waajukaji yalla ɓinguel adama na ɓoto joomiraɗo ka noon kamɓe mbajotoɓe tama eɓe jammira wadde ɗiɗo waajuji ɗi yalla ɗen ɓeɗor famdu homo hani waajade homo hana waajade hono waajuji ɗi hani waɗede ndenno keɗɗana ko heɓen gilat kulubali e dow fasitango oumar wagol e ousmane ñaali buli
so neɗɗo ana waajo waajibi sina tawre andal wona keɓaɗo fuu wawi waajade noon kanko imam aboubacar dukouré mo ho conseil islamique kaña pasteur kalan djibril touré jeyaɗle église ngaji le leydi mali ndi e kollitiri wiide
le qur'ana allah wi neɗɗo baajotoɗo ana hani waajirade dow nedi e neɗɗako tawi aɗa faami
dinaka
le dina chrétien en fa mbaajoɗa kina tawi aɗa andi ko kalata a hokkama du yamirore muɗum sini a anda ko allah wi a anda ko haalde a wawa nadde o golle waajade
ñalawma hannde o sa ngabbido beema andi to hewɓe an noddir toon kohe muɗen yo waajotoɓe woɓɓe an toon kalan haalaji imminoji fitina woɓɓe an toon kalan haalaji leltinoji hakkille jamar nde ana toon fewi jelnoɓe yimɓe ɓe ɓamde kayi fa jottoɗa diri kañe e bamako hakkillaji jamade ana fecci dow no oɗo golle worri
anden waajade laatake hono golle ni a yiya jogo ummoto ni tan ñande wotere daro ana wiya laatake baajoto tawi wala fuu ko andi waajotoɓeɓe koɓe kalta ɗum waɗan famin keɓa faamu sini aɗa jokki baajotoɗo a miilan ko haalta ɗum tan woni gonga waajotoɓe heddiɓe fuu ko kalta ɗum yoppene
fa ɗiɗo tiɗalaji heɓene jogal fedde ho conseil islamique nde hollitiwiɗi yaltini dow hen ɗati ko hokki suudu ministre huminiɗo kabaru dinaji le leydi meɗen ndi imam aboubacar dukouré le ndeɗo fedde o woni
mbiɗen kasindini fa handen fa bamuyo alsilamen laamu o yalla golle o ana jotto mbiɗen dowmi ministére humininde dinaji yalla ana darono o golle dabareji ana gondi e fiyede no golle mum juddinirte
suudu ministre humininɗo kabaru dinaji le leydi ndi holliti wiide ɗati ana gondi yaltinede ley hen faaɓe ƴeewa yallah hono ɓe kandirto waajotoɓe kalilo abdoulaye camara goto e gollo lenduɗo suudu ministre
won dabareji laamu ɓami gonduɗe e daranede ana ƴewte ley ministére ŋaji ɗi ko fuɗɗi ele hitande 2021 si wiyama laamu waajibi gollirde dow saria yalla ko watte ɗum ana waɗira dow saria dabare muɗum ana wondi e fiyede
pelle kumniɗe kabaru chrétien le leydi ndi kollitiɗe sariyawol jaati hande ɓamede dow no oɗo golle worri pasteur kalan djibril touré
sini a jokkirini yimɓe adduna ɗi golleji bonɗi gaɗan tawen ko yiɗa bembe ande ɗe nawtire ko nafata saabi eɗe moƴƴi sanne ɗum saabi de min golle muɗum gollira dow saria woni ko jimmi ɓe mbawa yuppude yimɓe kala ko keeɓi fuu mono fu daro e darde muɗum yalla ɗi golleji ana kaɗe
fada ɗiɗo sariyaji ɓamede homo fuu ana wondi e wajirade no yiɗiri
sarkama pawiɗo kattene kabaljum hannde mbicon tan wawsatu tari bangal wiyamo 37321 mo jooɗo application sojo taman yo bangal play store ɗo seeɗa yewtere meɗen magasine magasin meɗa hannde ana yewdu kabaru sukaɓe no mamadou no haala réseau sociau ngaji mbiyan no heɓiri Darja Ly Mali ni ɓuuri foof TikTok en paami wiide sukaɓe hewɓe ene nawtoro mbiyan e dow faaba saraba mabɓe ɗiɗo ɗeɗo bembe ɗe yalla mbiyan wadde kulintereji kewɗi e leɗ ɓeydoro Darja mbiyan gaɗa video ngaji e jalkuleeji jalniɗi madun ɓe jiima e ko nande muɗum yalla no ɓeydoro famude dow ɗiɗo oɗo alhaali dow réseau sociau ngaji ɗi fatano kojo heƴaɓe amen yogaɓe wonko heɓani en keɗɗan faccago min e Alice yo en kiri jaam Aissata Diarra lolliɗo mami yo suka jimmowo puɗɗuɗo guila duuɓi makko tati e ley ko warata ko yilama ko yo laatade artiste mawɗo
mi fuɗɗi yimude ila duuɓi am tati yimɓe galle am fuu jimowoɓe jimi ɗi ka miɗe yiɗi ɗum ni mi yiɗi laatade jimowo mawɗo ele ko warta ko yalla min heɓa daranade saraɓe am ko jimam min ko mbiɗe birfito e muɗum ñande fuu so wona ni ñande abba am yalti rewoyi haaje muɗum yimɓe ana nodda kam satudu mi wara mi yewtina ɗum en ele hakkille am min ka ɗum tagirani
Dawda Diarra yo andan ɗo gaci kanko woni abba mami mo jingana ɓiygo debbo o ɓeydi wiide on ɗo jogtoto jo jande muɗum saabi ɗe ɗum walla mo e Darja makko ele golle artiste
so aɗa fijida e sukama o faman kulleji kewɗe o janggam fa gasaɗo école min ka rafinnid ni woni komi yiɗa kulleji jalnoji ɗi sukaɓeɓe watta jiltinteɗi ɗo beme ande toɗi ka miɗe ƴeewa ɗum sanne iɗum yewtina kam min ka e hakkillam ɗum ka wona ko wooɗi ɓeɗo sukaɓe ana waɗa kulle e duuɓi maɓɓe yettaki wadde ɗum moƴƴana sukaɓe fewi
ka noon saraɓeɓe galda hakkille goto banggal natorgol sukaɓeɓe ele wiɗo ngaji dow bembe ɗe won holtiɓe ɗum ɗo yo wujjudu hakkille sukaɓeɓe woɓɓe ka holliti yo tan fijo
so aɗa fijida e sukama o faman kulleji kewɗi o janggam fa gasaɗo école min ka rafinnid ni woni komi yiɗa kulleji jalnoji ɗi sukaɓeɓe watta jiltinteɗi ɗo beme ande toɗi ka miɗe ƴeewa ɗum sanne iɗum yewtina kam min ka e hakkillam ɗum ka wona ko wooɗi ɓeɗo sukaɓe ana waɗa kulle e duuɓi maɓɓe yettaki wadde ɗum moƴƴana sukaɓe fewi
sabuji kewɗi samminta saraɓeɓe nawtorade sukaɓe mabɓe e dow réseau sociau ngaji no holtiri Hamma Guindo o dunke neɗɗako
satu saraɓe sukaɓe mumen nawtorto fa hollita adnaru Allah ndu koɓe jeeyata na ɗo golle koɓe gondi wadde ana tiiɗi sanne haltude no famirte oɗo golle galle hono neɗɗako e hoore sariyaji fa yetto fina tawaji do muɗum yowi golleji fuu certuɗi e tabiyaji amen wawa jettirede hunde moƴƴude
dunke en jandeji daalike kuteji bonɗi oɗo kabar o dow yirwere suka o keɗɗana Seydou Louwa o
pédagogue
kutteji muɗum ana mawni sanne eɗo jande suka e kolto e hoore sukaɓe ko heewi mumen fuu a tawan jandene wala e hakkille muɗumen galle to ɗu ana fanɗi koɓe birfititto e koɓe jangguinte ɗe cuuɗi lekkoliji ɗi so wala ko waɗa fewde e majjum kutteji muɗum waram sattude sanne eɗo jande sukaɓe
rien n'est fait malheureusement
on jottoɓe e dendarde saraɓeɓe watta fewi notorade sukaɓe mabɓe dow réseau sociau ngaji yalla eɓe hayba ɓeɗo banggal kuteji bonandaji ande kese e haybuɗeɓe ɗum fewde taguji bonɗi yogaji sériyaji Mali na jukka jaati nawtorgol sukaɓe ele hon ɗiɗo jogolangaji